seshe nolo miala ushombe. Ofonchudilo wishing anga fiali fiobe. You don't know my story, si wenze komo struggle. Teka chidilo kamfeda didi mupwando. Sunga nitipe, feva ibuera dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family made jinchito vonse supa. Nidi api sinima kearinga pa maruma. Nina badwi na kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufuna kwenda kansi mbino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo ugeze na wanome teti ni kumwisha. Pashe ya makale mpala. Ngole fayo ugeze na wanome teti ni kumwisha. Teti teti.
Mchele eunfo kufinanda batefya na kulefi ama chushi alenga mfike pano wimbone fi uimisha mchele eunfo kufinanda batefya na kulefi ama chushi alenga mfike pano
mbelele
ama
kona my family member. No weapon formed against me, back to the sender. Gadrimu yako ngodiwa nonkala fedia. Tenga pedi na pepa za kucha alecha. Chinatulika kutala sunga kwa nisomenda. Ngatisuma sekela mosensa denja. Bakungusha kano mkaipa edesa. Nina jarisika kutala unachedua. Kubonse barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumanvera chintinya. Labushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Ngole faya
ukae kunganga
mukawe
ukese nifimanga love haya shampanga
ngole faya
ukae kunganga
mukawe
ukese nifimanga love haya shampanga
Ndiyaka hostel Yosam logistics mche mwa Gazanda, Kupara CB, Wise Man, Chadi Young, Standard Man I see you. Sweet people, Spark Smiling, Niko Chiku Mukonga, Chauta One, Mr. Marcus Pasolwez, Uncle Rich Rich, Koshaz, Musfite Pachirundu, Edo, Rekasho.